more information. Africa, Africa. Kesi, kesi.
Niliko toka wanatambua. Na, na sija toka wananijua. Mini kama moto na wachoma. Ukileta utoto nitakugonga. Nimebebeshwa majukumu toka enzi zao. Nishapigana na magumu mendo baba lao. Kwa hivyo don't force kufanana nami. Nishachana nami cause shukuru manani. Ukiwa zero niko one. Maisha sio utani na pambana kavitani. Uki move on left, mina move on right. Niko heavyweight, wewe uko light. Kidani nita rest, Mungu ana bless. Yani niko fresh, tena nina shine. Watoto wadogo wataniweza kwele. Ay, wanangu semene. Sauti sisike. Ay, hebu nambiene. Kafana nikubali shika kichwa. Atere muka kwa magoti na migu. Hivi watoto wadogo wataniweza kwele. Apigeni kelele.
Maneno mengi ya nini na uwezi shidana na mimi. Mbona unanuna unajenga bifu ya nini. Unanijua unanisikia unalima topalilia. Haukufunzo na mamako na kufunza mimi dunia. Sikia, ya namniweza takifanya nyimbo na majini. Alisha bariki mwenyezi so unapinga nini. Mindo mlezi tena ni ite boss kazini. Kesi ya magenzi lo wa shinda na ya mua mimi. Ziwali beti etika tutageti. Na wakafunga geti tukapita kwenye fence. Awano kona Mungu ndo mana daily anatu bless. Yani wanachanganyi kiwa chupi wanafanya besti. You already know we're the win on this show. Ya thinking capacity kwa kwetu ni beti low. Mziki wanatoshimu wanatwita son in law. Gezera na kititi yani sino viboko.
Unanichukia nanipenda naniposti dadako. Mwana mume ni kazi hasifiwi kwa matako.
Choro matu mini mkala toko kwako. Na kama hawamini kamu ulize mamako.
Koma ya watoto haikeshi. Ya wajui kusoma wamenunu wa gazeti.
Orei ni Afrika na yupo na J-Voko. Unatafuta pesa ili fuishi
kitoto. Okay, move on left, mina move on right. Niko heavyweight, wewe uko light. Kidani nita rest, Mungu ana bless. Yani niko fresh, tena nina shine.
Hivi watoto watoko wataniweza kwele.
Ay,
wanangu semene. Sauti sisike.
Ay,
hebu nambiene. Kafana nikubali shika kichwa. Atere muka kwa magoti na migu. Hivi watoto watoko wataniweza kwele. Apigeni kelele.
Africa. Like it or not, we're gonna take it by focus. Gonna give it out my number for more information. Much respect, CHITUX2, Ajero Jero, Baba.
Jeffrey, go kill it.